sipat. Chini ya dola moja na enjoy life, na endless kusaka upatu. Dunia watu, maisha watu, sipigi vizinga minaomba nyavu. The way I feel, kamwe siwazi Lucifer. Kisa naeweza pia, nitumbue pesa kwa sifa. Maisha yangu changamoto, nalijua baridi mpaka joto. Kufaa kigeuni kama kocho, nichanganye nikupeleke moto, yeah. Nikizipata tasi vimbi, sina urithi wa dingi. Kujifanya mwamba kumbe pimbi, maisha ni soka kuna bambi, yeah. Nikizipata, 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 anikazikwa na shilingi, kujifanya maziwa kumbe mtini. Nimesha timba beki zote na sivimbi, mchongo ni kukusanya shilingi. So usije niuliza why, why, why. Sina misifa ya nikujidaidai. Nisha kwaya pipa kote hai, hai, hai. Kijipata usivimbe, no. Nikizipata tasivimbi, sina urithi wa dingi. Kujifanya mwamba kumbe pimbi, maisha ni soka kuna bambi, yeah. Nikizipata, 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 nikizipata.